ndodlami ntombini udlalile ngami ntombini uthando lwami laphi udlalile ngami ntombini uthando lwami ntombini udlalile ngami ntombini uthando lwami laphi udlalile ngami ntombini.
Check, kunqono uyekele labo undimoshele ixesha bendukuthanda labo and futhi besimesha udlale ngothando lwami kanti yini ngawo ngigcine uthando lwakho kanti yini ngami I can do better without you. I never ever take you serious. You waste my time, no love anymore. You can see now I'm furious. This time I met you, I thought I got the future wife taking care of me and spend the rest of my life. Manje mele kwenzeke inhliziyo yami igcwele emafutheni inobangela inxaki yami ngoba wena uyenza ibhola la khonza mele kunika uthando lwami wena wendenza isibhanxa sami khondaza ma kunika uqobo lwami wena wadlala ngemizwa yami thena inxaki ngawebhibu nje ngoba wena wazifuna nto nibamba la uphinde ubambele ucele umdlalo ngcono ushiyekele udlalile ngancono ushiyekele uqala utika ngcono uwelele sahlalele nawe ngcono umelele
Utando Rami Lapi Utali Lengami Dombi Utando Rami Dombi Utali Lengami Dombi Utando Rami Lapi Utali
I'm really tired of your stories. You always go back and do the same thing. Then you tell me you sorry. Why you tryna play me like a fool? Tryna do what I said I'ma do. You let a nigga scrape your behind. But I let it slide. You made me put the blame on myself.
Bye.